Shimiruna Wadis Wabuye Buchiro Ashira Muru Gurpas Atabumi
Shimiruna
Pamomo de Dezoe
Shimiruna Wadis
Shimiruna Wadis Wabuye
Ashira mu rugo rwose atabumwishima
Ashira mu rugo rwose atabumwishima
Bamudedezoe
Bamudedezoe
Ashimira
Ashimira
Oh
Wadis
Hallelujah
Wabuye Uchiro
Ashira
Ashira mu rugo rwose atabumwishima Jesus.
amagambo dufite yabivuga nta bikorwa byabivuga mizikiranguruye ntiyabasha kubivuga ivuga buke ntiyabasha kubivuga twabaye speechless reka turirimbane twese hashimwe Kristo hashimwe Kristo
Hashimwe Kristo wabikoze Hashimwe Kristo wabikoze
by'amasegonda nka 20. Hallelujah. Ibintu byose bicecetse. Bicecetse. Dushimire Kristo.